little bit of grammar. Then it's a slow mover, Charlie Pro.
Henry Doe, Paul Honey.
Siko rap niko yesa, rap ya kunesa. Uruma sina kwenye time ya masesa. Watoto keni mbali, mindo live ya kutisha. Sum sababisha, ngumu wakilisha. Kichwani mkavu niko idol free. Nachafua rap wezo M4C. Engo hii nina yendo sio. Nakala kwa info, nadondosha wengi kama kafara kwa kifo. Habari ndo hizo, ninavua haribu, leta meta matatizo. Sina love na kinasa, love ni kuwasha. Sina love kwa mabasha, love kwa watasha. Sina love kwa mawaki, nina love kwa marasta. Nina love kwa marasta.
Yo man, napenda nikitema punch kali. Yeni laza tamu kaya pipi kali. Wanandisi tena siwaski. Wengine wananimisi kunisikiza mi. Spendi kuwa shombe shombe, bora kutema vesi kali. Ionekane lombe lombe. Ukini cheki utanona tu simple. Konesha tabasamu uoni hata dimples. Yeah, squeeze laza hawajui niga. Mikitambo nilikaza. Acha ni furai bwana na easy one keys na datisha wasichana. Cheki niki rap na hii sili dona wala sembe. Wanamcheki nizo oya kanyaga twende. Napotoka uwezi jua hata ukiropoka misi uwezi jua. Simpo na chanja mbuga wanabaki wanawaza wanashtuka kumekucha. Nizo swag man.
Yeah. Shalo sijipodoe hiso comment. Tabongo kitaka demo mkali we cheki kwenye gazette. No kichelewa wenye peso mesha bet. Miso gangsta, kamona nikubali ninge kwepo ta fiesta. Nikiwa Mbeya na wakwiki kama laka. Nikiwa Mwanza na kwa young kama killer. Misio shalo blalo ni guzo tanichagua.
Nilipo kwa ipamu, nipo kwa bana pua.
Nitokako ni mayanga kia mungu. Oto wajengi nyumba wanajenga tu mayungu. Braza kaka mademu wa leo sio. Yesi kudanganye macho kadata na makalio.
Zila usinipe biti mi, Miss Tarisina. Ila niko fiti mi, Miss Kai Chinya. Na waza tu mikwanja, Miss Takijina. Biza nyingi sokoni fake, Miss Kai Chinya. Kula kifasali meski ya dawa. Iki chichwe nikitubo wana kisiki kaya. Umewasha moto mjina tuski fire. Badi friend hii ni nzuri ila ifiki mbaya. Wapo wengi awataki we usonge. Maisha magumu na tutaki tena unyonge. Nimelewa mista tena pombe dem flani katezea show attack tena nagonga gonga bwana sina leseni. Ishi kwa huru bwana sina madeni. Na show love kwa wana mi sina complain. Ila tuwa duwa duwa mwanangu sema amen. Ata kwetu ni kama bagala. Apa nyumba mbele jalala. Mchawi do hii ni kila idala. Sifai kwa easy flow sema kiko kasala.
Suwa mengia chaka kakutana na wrong turn. Najisikia kucheka wakichana on a sound fun. Get off my way before I break your neck. I'm on to the next. Sino nui shits na si chick.
Every time I'm on the mic wana jua ni so. Rhymes classic so mitumba carry a call. Makini kajo wezi kuzipi mezi flow. Negativity so sikilizi ya just bro. Bars on bars fire. No count boom ya die. I ain't asking for permission. I just light up my car. I'm f***ing high. I'm on vibe. And this is how I do. Only if your lies can realize. I'm a man in the street. I pray to God before sleep. He helps me out when I sleep. From the scratch to the pit. I'm moving strong, I ain't weak. Man, I'm the top of the list. Man, my niggas so big. When we smoking some weed. Bro, they can't get me any inches. When they masturbating, I was f***ing 6 feet. Ish. Boro kajipange. Kiri zao mindy. Pass my rugged on my plan.
Yeah, it is in the making. Yeah, we stay real, no faking. So let me know, bitch. Real shit.
Okay, okay, over.
Yeah.